Votez-moi par
Rockside News.
À Mambo les zigzags.
Kinyatu nyatu mdogo mdogo na vamia. Ndani ya klabu tupo mtu kama mia. Vikobo patu wote tunatumia. Na nikiwa sina kitu homie na sikirizia. Na nikipata kitu na wana tunafurahia. Tunachoma kuku mpaka mixa ngamia. Wananita baba ruku nite mrembo anaingia. Agiza ndafu digala nitalipia. Baada ya muda kupita mtoto akaanza kuzimika. Na menika itika wala siku sita. Huyu mtoto ameumbika nikawaza sita kwa sita. Leo pata chimbika wengi wanaleta shobo. Mezani awasogei matumizi kama kigogo. Kwa huyu mrembo hawongei. Ili ndopati la bongo na ukumshamba hasogei. Tunaongeza songo magwiji tunavunja bei. Tunaongeza songo
zigzaga, 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 tunakwenda zigzaga, 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 tunakwenda zigzaga.
Kuna mambo, watoto zuli wana skendo. Nilipo mwona hui mtoto mlembo. Ni kompromisi, sio promotion. Akasema yeye yupo kwenye motion. Kidume nikajipinda kama movie za action. Kumbe mlembo mwenyewe ni zigzo. Kumbe mlembo mwenyewe ni zigzo. Bala oh, nataka kufanta passion. Mimi nikasema, no question. Hii ni kama ocean. Kumbe mlembo mwenyewe ni motion. Anapenda kiki, mikiki mikiki. Mara mwamba na jigonga. Ah, nilijua, amesimika. Kumbe swaga, watoto mjini bana. Kuna mengi, sifatele. Mara eh, mara
oh. Zigzaga, 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 zigzaga.
Come on, Messiah. Yeah. Oxide.
Bumpy.
Yeah. Put the one by the boy.
Zigzaga.
Okay, Jackie Boya, oh, tap you, Baba. Zigzaga.
Oh,
utapigwa baba.
Oh,
zigi zigi zaga.
Oh,
utapigwa baba.